U-Ezra 6 verse 1.
Kona uDariyu wakhipha isimemezelo, kwacingwa endlini yezincwadi lapho indebe yayibekelelwa khona eBabel. Verse 2. Kwafunyana e-Akimetha endlini yamakhosi esezweni laseMediya umqulo kwakulotshe kuwo isikhumbuzo sokuthi. Verse 3. Ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi, uKoresi inkosi wakhipha isimemezelo sokuthi ngendlu kaNkulunkulu eseJerusalema indluma yakhiwe endaweni lapho benikelela khona ngemhlatshelo zibekwe ziselo zayo ziqine ukuphakama kwayo kube izingalo engamashumi ayisithupha. Ububanzi bayo kube izingalo engamashumi ayisithupha. Verse 4. Ayibe nezinhla ezintathu zamatshe amakhulu. Nohla lwemithi emisha izindleko zikhishwe endlini yenkosi. Verse 5. Futhi zitsha zegolide nezesiliva zendlu kaNkulunkulu uNebukadnezar azikhipha ethempelini eseJerusalema wazisa eBhabheli mazibuyiswe. Ziyiswe ethempelini eseJerusalema kube yileso naleso endaweni yaso zibekwe endlini kaNkulunkulu. Verse 6. Ngalokho, Thathenayi, mbusi phesha komfula nawe, Shethari Bozenayi nabangani benu, ama-Afarisaki abangaphesha komfula manibe kude nalapho. Verse 7. Uyekeni umsebenzi waleyo ndlu kaNkulunkulu, umbusi wabajuda namalunga abajuda mabakhe lendlu kaNkulunkulu endaweni yayo. Verse 8. Futhi ngikhipha isimemezelo ngeniya kukwenza kulawo malunga abajuda ukuba kwakhiwe leyo ndlu kaNkulunkulu, labo bantu mabanikwe kakhulu izindleko empahleni yenkosi ntela yaphesheya komfula ukuba bangathiywa. Verse 9. Abakudingayo amaduna nezinqama namawundlu okuya kuba iminikelo yokushiswa uNkulunkulu wezulu kanye nokolweni nosawoti newayini namafutha njengezi abapristi abaseJerusalema mabanike khona imihla ngemihla kungaphuthi. Verse 10. Ukuba banikele ngemhlatshelo yephunga limnandi uNkulunkulu wezulu bakhulekele ukuphila kwenkosi namadodana ayo. Verse 11. Futhi ngikhiphe isimemezelo sokuthi yilona lowo oguqula lelizwi makukhishwe umuthi endlini yakhe aphakanyise abethele kuwo indlu yakhe yenziwe ibe yiqhuba ngenxa yalokho. Verse 12. UNkulunkulu ohlalisa khona igama lakhe awise phansi wonke amakhosi nabantu abayokwelula izandla zabo ukuba baguqule lokho bachithe lendlu kaNkulunkulu eseJerusalema. Mina Dariyu ngikhiphe isimemezelo masenziwe ngaso sonke isineke. Verse 13. Kona uthathe naye umbusi waphesha komfula noShethari Bozenayi nabangane babo benza kanjalo ngesineke sonke ngokuba uDariyu inkosi wayethumele. Verse 14. Amalunga abaJuda ayesakha abanempumelelo ngokuprofetha kukaHagayi umprofeti loZakariya indodana ka-Ido akha aqeda njengokwesiyalezo zikaNkulunkulu ka-Israyeli nanjengokwesiyalezo sikaKoresi noDariyo no-Aritahishashita inkosi yasePheresiya. Verse 15. Yaqedwa leyo ndlu ngosuku lwesithathu lwenyanga ka-Adari ngonyaka wesithupha wokubusa kukaDariyu inkosi. Verse 16. Abantwana baka-Israyeli abapristi namaLevi nabanye abathunjwa bagcina ukuhlanjululwa kwaleyo ndlu kaNkulunkulu ngokuthokoza. Verse 17. Banikele ekuhlanjululweni kwaleyo ndlu kaNkulunkulu ngezinkunzi eziyikhulu nangezinqama ezingamakhulu amabili nangamawundlu angamakhulu amane kanye nezimpongo eziyishumi nambili zibe ngumnikelo wokona ngu-Israyeli wonke njengokomumo wezizwe zakwa-Israyeli. Verse 18. Bamisa abapristi ngamaqembu abo namaLevi ngezigaba zawo ukuba baphathe inkonzo kaNkulunkulu eseJerusalema njengokulotshiweyo encwadini kaMose. Verse 19. abathunjwa bagcina iphasika ngolweshumi nane lwenyanga yokuqala. Verse 20.
Ngoba abaphristi namalevi babezihlambululile kanye kanye, bonke babehlambulukile bahlabela bonke abathunjwa iphasika, nabafowabo abaphristi bazihlabela nabo uqobo lwabo.
Verse 21. Abantwana bakaIsrayeli ababebuyile kuthunjweni nabo bonke ababezahlukanisele kubo nokungcola kwabezizwe balelozi ukuba bafune uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli badla. Verse 22. Bagubha umkhosi wesinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa ngokuthokoza, ngokuba uJehova wayebathokozisile, waguqulela inhliziyo yenkosi yase-Asiriya kubo ukuba kuqiniswe izandla zabo emsebenzini wendlu kaNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli.